fana angeke ningimele nikhuluma kakhulu nithule ningibheke nizela nenkinga angeke ngizwe ngeke ngizwe